You're with SBS Radio.
Xiriirka ganacsi ee China la leedahay Afrika ayaa waqti hore dhaafay ganacsiga ay qaaraddu la leedahay Yurub iyo weliba Mareykanka, iyadoo ganacsiga u dhexeeya qaaradda iyo China uu gaaray $107 billion oo dollar sanadkii la soo dhaafay, taasoo ah afar laabka ganacsiga ay la leedahay qaaraddu dalka Mareykanka. Intii u dhexaysay sanadkii 2000 ilaa 2016, China ayaa waddamada Afrika amaahisay maal gaaraya $125 billion oo dollar. Deymahaas ayaa qatar weyn ku ah baalayari dalal ay ka mid yihiin Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Djibouti iyo weliba Zambia. Madaxweyne Xi Jinping ayaa goob ay ku sugan yihiin madaxda Afrika ugu sheegay in China deynta ay siiso dalalkooda aysan wax shuruuda ku xiraynin.
We do not interfere in the internal affairs of African countries, impose our will on the African countries, attach any political condition on the economic aid for Africa, nor do we seek...
Ma faragelinno arrimaha gudaha ee dalalka Afrika, waxaanu anagu rabnana dusha kama saarno oo kuma qasabno dalalka Afrika, kuma xirno shuruudo siyaasadeed, gargaarka dhaqaale ee aanu bixino, mana ka raadinno dana siyaasadeed oo anaga oo kaliya faa'iido noo ah maalgashiga iyo iskaashiga maaliyadeed ee aanu la leenahay Afrika. Waxaa la filayaa in wadahadalka 2018 uu gundhig u noqdo qorshaha hamiga weyn ee China ee loo bixiyey Belt and Road Initiative oo uu ku baxay qarash gaaraya trillions of dollars, kaasoo ah qorshe ganacsi oo himilo dheer oo China dhanka dhulka iyo badda ku xiraya adduunka intiisa kale. Afrika ayaana door weyn ka qaadanaysa qorshahan, iyadoo 9 dal ay saxiixeen halka 20 kale ay wada hadal kula jiraan dowladda China. Wasiirka arrimaha dibadda ee Burundi, Jejial Nibigira, ayaa sheegay inuu jiro ixtiraam laba dhinac ah oo u dhexeeya Afrika iyo China.
China is implementing the politics of mutual friendship between China and African countries.
China waxay amba qaadaysaa siyaasad ku salaysan saaxiibtinimo laba geesooda oo China iyo dalalka Afrika u dhexeeya. Wuxuu ku dhisan yahay saaxiibtinimo ah in labadeenuba aanu faa'iidno. Dareenka la mid ah ayaa waxaa ku hadlay madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa. Wuxuu sheegay inay muhiim tahay in China noqoto saaxiib, isagoo intaa ku daray in China ay door wax tar leh ka ciyaarayso qaaradda Afrika. Wuxuuna aaminsan yahay madaxweynuhu in wada shaqayn caalamiya ay tahay dariiqa qaaraddu ay hore ugu socon karto.
We've got to take the world out of the jungle and have partnership.
Waa inaanu adduunka duurka ka saarno oo saaxiibnimo ay ahaato tan gundhigga u ah xiriirada aanu yeelanayno. Nidaam caalamiya oo dalalka oo dhan isu keena. China ayaa dafirtay inay waddo waxa loogu yeeray diblomaasiyad dabin daymeed ah oo loola jeedo inay Afrika ku hayaan deyngelin ballaaran oo aysan ka bixi karin. Laakiin China ayaa u isticmaalaysa kulankan inay ku bixiso balaayiin dollar oo cusub oo daba socota $60 billion oo ay u ballanqaaday Afrika kulankii 3 sano ka hor dhacay oo ka dhacay dalka Koonfurta Afrika. Ethiopia iyo Zambia oo ka mid ah dalalka deymaha badan ka qaba China ayaa sheegay inay doonayaan in deymaha dib u qaabeyn lagu sameeyo, halka bangiyo qaarkood ay aaminsan yihiin in dalal ay ka mid yihiin Angola iyo Congo in deymahooda dib loo qaabeeyey inkastoo aan wax faahfaahina laga bixin. Laakiin xataa dalalka deymaha badan ka qaba China waxay sheegeen in shuruudaha deymaha ee China ay aad uga fiican yihiin kuwa ay bixiyaan bangiyada reer galbeedku, iyagoo intaa ku daray in Yurub iyo Mareykanku ay ku guuldareysteen inay muujiyaan deeqsinimo la mid ah tan China. Richard McGregor wuxuu ka tirsan yahay macadka Lowy ee dalkan Australia. Wuxuu sheegay in China ay dib u qaabeynayso maalgashigeeda si ay uga fogaato, ayuu yiri, dhibaatooyin dhaca.
Well, I don't think we've seen in Africa the kind of extreme examples we've seen in Venezuela and Sri Lanka, for example, where those countries or projects in those countries are run.
Ilaa ma aha inaanu ku aragnay Afrika tusaalayaal qayro caadiya oo la mid ah kuwii aanu ku aragnay Venezuela iyo Sri Lanka, oo tusaale ahaan mashruucyada dalalkaas ka socday deyntay galeen intay tiradii ka badatay oo ay bixin waayeen in China hantidoodii ay dib ula wareegtay. Laakiin waxaa jira caro iyo falcelis ka dhacaya dalalka Afrika qaarkood sida Angola iyo Kenya tusaale ahaan, oo maalgashiga China ay noqotay arrimo siyaasadeed oo kulkulul, hoggaamiyaasha dalalkaas ka tirsanna ay ka cawdeen. Wayna dhici kartaa in dhibaatooyin ay ka dhalato maalgashiga Afrika marka China waxay isku dayeysaa inay dib u qaabeyn ku samayso maalgashigeeda si ay uga fogaato dhibaatooyin noocaasa. Qaar ka mid ah muwaadiniinta dalalka Afrika ayaa iyaguna ka cabday dhaqanka ah in China ay isticmaasho shaqaale Chinese ah inta ay qoran lahayd dadka deegaanka, waxayna u badan tahay inuu sii kordho walaaca ay qabaan dalal ka tirsan dunidu, gaar ahaan kuwa Koonfur Bari Aasiya oo bilaabay inay isweydiiyaan in gargaarka China uu wax weyn u geysan karo. Shirkan ganacsi ayaa dhammaan dalalka Afrika dadka joogeen marka laga reebo Eswatini oo hore loogu yaqaanay Swaziland, oo ah dalkii ugu dambeeyay oo isagu saaxiib la ah dalka Taiwan oo sheegta inay ka madax bannaan yihiin China laakiin adduunku uusan aqoonsanayn. Eswatini ayaa diiday codsi uga yimid China oo ahaa inay xiriirka u goyso Taiwan oo ay aqoonsato China. SBS.com.au